EMP Records.
Deo Amura. Genge la Bundoxi.
Napa hata niwa. Masere, taniwa. Izikierere, taniwa. Dambi zangu, taniwa. Akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Young priest, nasikia unaitwa baha. Tu sinwa zing, batu sikia tunagabaha. Tu kani jing, vimeshika marakatha. Labda nileche mchuma, nikaseti kwanza wata. Labda nileche pupa, nikachome kwanza shata. Labda nileche chingri, nisitupe kwanza rata. Ama nikateke wale sizi wa ibada.
Kuna matime na tamani chana.
Kuchana.
Temptations kiu ya dhyanga.
Ya dhyanga.
Injini yangu inapingwa sana.
Napingwa sana.
Wakini cheki na odi wa muranga. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Eloi, Eloi, mashada fangi gani. Kamande, wakio itaipa gospel hewani. Mtoto wa mama, before tonze ni naswali. Kwa kesi ya binguni, neza nitetea kweli. Mgenge ni mgenge, for real. Na njege, njege for real. Kasha I backslide, mina joo na ni feel. Sijai towa tail, na mikuli wana get.
Odi hoko, ni mapitio. Majaribio. Tumetoka mbali, tega sikio. Na leo tuko studio.
Masere, taniwa. Izikierere, taniwa. Dambi zangu, taniwa. Akiwe, taniwa.
Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Nimetai holy water, nikashika ja. Warasta wote kweli wame umbo na saja. Holy communion wezi letanga na jag. Wangu sema ati lado meni dump. Da, da, labda uko dan. Ba, ba, labda niko ba. Niku dhokia juu, labda niko bank. Ilumi sema ati labda isasha bank. Gun, gun, uskini na gun. Juleo mtuwa anauliza kama ata ban. Bang, bang, washa washa bang. Bang, tang, washa washa bang.
Masere, taniwa. Izikierere, taniwa.
Today, mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover. Kesho ni zaidi ya today. Mbona unakaa, unauliza mbona. Mbona mawazo ya today. Jana ulichana, sasa ni hangover.
Tuna create.